bandiraɓe sukaɓe jokkalɓe on e bisimilla heɗade Ousmane Niall Boulou woni noon ɗo min tawdade Oumar Waygalo bor
mbiɗa selli basu fou waɗa ñaali buuli hollitinde wiide ɗum woni asawere kañe ala fo cakkiti yontere enen gondi ɗo
ay bisimilla heɗi woni toon hannden
sembe kabaruji ɗi anni examen ngaji ɗiɓe noddirta bakke ɗi ana wondi e landinede le leydi meɗen ndi so lanɗo jaaɓi janggo ɗum hani wadde caggal muɗen jaran fatou sigaso to ɗum hollitinde ko heewi e sukaɓeɓe fo ɓe ndewata sériyaji ɗati ko woni toon tarikiji leydi meɗen ndi e jaran fa nokku noddirteɗo kidal dow kaƴƴe mabɓe ɗeɓe noddirta adrade ziforas garen timminiren birki sembe can
baɗo fuɗɗore kabaruji ɗi hawliti wiide imogoji bakkana kane fuɗɗude altinere janggo
noon wori ko yata sukaɓe ujunaji temedere e capanɗe tatton e jeenoyoma kañen kane feccede le centre ngaji temedtati e sappo ɗiɗi le leydi ndi fou e maggal muɗum so woɓɓe kolliti wiide landiniki fa gaɗa oɗo bakke woɓɓe dow kolliti wiide ana kuuli ñalawma hannde no sanne keɗɗen sukaɓe koɓe cifi dow hen
min kam ɗe landini wadde bakke o hitani hikka fay so tiɗɗalaji fa heewi waɗi jande hitani hikkani a so gonga o no jande hitani hikkane ka latirini min mbawa wiide landiniɓe fe bano laati fou dañen ko min gaɗoyi min landiniɓe min janggi leçon ngaji amen min ɓeydan tinnare amen yalla mbiɗa keeɓa pasude e bakke o
baro hollitama wiyede examen ngaji def ɗi gujikaji gaɗi hen sannede
noon jaati wori ñaali buuli hollitinde wiide ɓeɗo sukaɓe woɓɓe dow kolliti wiide sa ƴeewi hono ko holla ko wona ɗum jaati ɓe ƴeewoyi le classeji to
sen jaari fato sigaso to hollitama wiyede toon sukaɓe hewɓe teddinta feengaji tricolore ɗi ɗone wayde leydi yanka ko ana wodi toon
wala le hen hollitawede ko heewi ɓeɗo sukaɓe sa ƴeewi hono feengaji ɗum woni yiiteji ko nanggata so neɗɗo daro ko ɓeɗo sukaɓeɓe ndewata ɗum fewi ley région sigaso fa keɓen famtade ɗum kanko noddirteɗo christian ismail dako ko heɓini hen fa nokku noddirteɗo sigaso
rafi tabbugollo feengaji ana heewi sanne sigaso toon so sukaɓe yokaɓe kolliti wiide ɓeɓe heppi ɓe mbawa domde ɗum woɓɓe kay ana miila wiide sukaɓe ana jogui sembe wonde kulleji kewɗi
yimɓeɓe ana yedda saria rouge ngayɗi wakkati fou saabi ɓe jawniɓe ɗum waygol tawrede needi holli titta sukaɓe hande ɓe ana minno eɓe mbawi wadde ko weeli ɓe fou min kam mi yiiɗa teddinde fay seeɗa saria feu rouge ngayɗi saabi min jawniɗo wakkati fou wakkati sa jawniɗo wajiɓe juuɗe ma ƴaɓɓaɗi
e wi secrétaire fedde sukaɓe le région sikaso koulibaly campaga sababu ngol taggu sukaɓe ana hayna yimɓe
margal du ana jogani hen darde mawde sukaɓeɓe no marde tene walda won sukaɓe yogaɓe joppiraɓe hoore muɗumen noddirteɓe gagné perdi yimɓeɓe so gari ɓe ƴeewa fee o ɓe tiloɓe ɓeyda doddu maɓe so won torda kewtiɗoɓe o torda o noddirte gagné perdi
heddi gollirɗe humaniɗo kabaru ndenagu dow laawi mo darda e sukaɓe ɓe joƴina hakkille maɓɓe ɓe cella ɗum yo ɗum woni ko Issa Bakary Traoré hoorejo gollirɗe nde le région sikaso holliti wiide
ɗum wayde tawede needi yimɓeɓe tan holli titta ɗo laawiɗi e juuɗe yogaɓeɓe yidde maɓɓe hollude yimɓe eɓe jogui moto yoppataɓe wadde ɗum ne fou wona tawrede needi ɗi golleji fou ana holla wiide sukaɓeɓe wala needi
andon wiide ko yaata e accident ngaji e moto temettati e capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi waɗa le hitane 2019 sikaso toon le majjun sababu kewɗi yo sukaɓe noon ɓe duuɓi mon ana hakkune sappo e jeɗɗi warde noga e joyi yo ɗum woni ko gollidinɗo men gonɗo sikaso christian dako heɓani men
baro si wiyama hayre wonde hakkude tule jarendi ɗum hakkillo ma waddata
aywa wattu joni en jarano tarikiji leydi meɗen ndi worino Ousmane Niall Boulou en jaran fa le région kidal o ɗum woni kaƴe mabɓe gonɗe toon ɗeɓe noddirta adrade zifo ras ɗe fa keɓen famtade keɗɗemo kanko noddirteɗo mouhammed jean pierre tita komo sifi dow hen
adrade ziforas nokku mawɗo towɗo to koro kaƴe heewi le laamu kidal bindi ana do kaƴe ɗe ana ɓuuri duuɓi ujunere inde adrar e tamashek nokku towɗo hollititta ifouras fa hande e tamashek ana holla yimɓe jooɗiɓe le oɗo nokku nokku o ɓurdama e ɓuuri huɗuɗe ɗum araɓe seeɗa ana nde jarindi ɗum oɗo nokku hoɗanoma fade hande le wattutoɓo nokku o wawa yeheede saabi a tawa nokkule ɗe fuu ndiya
en jaran yewtere meɗen mini magga baro yewtere meɗen mini magga yontere nde ana fawi dow sukaɓe titotoɓe jande jaa le nokkuji kan itete yogaɓe duɓe mbi hewɓe muɓɓen fay timminta jande ana jaa leɗe nokkuji
a wofo fe Ousmane Niall Boulou ɓeɗo sukaɓe jeehiɓen kawrti e mabɓe fa le nokku noddirteɗo balan dugu iɗum le laamu kanga bato hollittindi wiide woɓɓe an tawa le leydi mali ndi iwrata woɓɓe du caggal leydi ndi iwrata fa keɓen famtare keɗɗen Ali Cissé
balan dugu nokku gonɗo le cercle kanga ba laamu kulikorom min goni ana tiiɗi fa jiya sukaɓe jokkolɓe ɓe joppa e jande mumen fa wara tewta kañi le hakkude mabɓe ana yimɓe jeyaɓe leyɗe goɗɗe hono burkina guinée kanye mali dun woni ko o suka jokolle jaro leedi burkina mo dubin warta chapantati yanik viera yalti jande chagal ko hebi baki wari tewtude kanye
ko chagal ko baki o betti ko jande an ecole tidi san dun sabi so garmi do miden wawi garanade hore an wakkati wonko kebammi ga wakkati ana tidi san min darni nokko an
mambi magasuba kanye e suka jokolle leedi mali o yoppi jande mako kanko du chagal ko o tewti baki o hebay o holliti wiide sabe tewtugol kanye o wawi daranade kulle woyko galle mako hasindine mudum
sarabe an wala baw hande ne so sarabe ma wala baw jande ma ana tidi fay hebude ma golle ona ko yaafi fadan warde do wala fu darne ko jogimi le galle an ga hande sabe kalti seda ko keba min ko miden wawi daranade kulle woy tuskoy ko yimbe galle an hasindine mudum
micci to ne wiide ana heewi hakkune yimbe joppobe jande mu en hitane fu faa ha tewta e kanye do woni ko Umar Waygalu hebani studio 80 yude kangaba
en jottiki joni kabaruji meden haro chalde baro pide baron nabugol premier division waddi joyi yaade 11 lewru octobre ndu do bamako do sigas imotti
ay wono wuri awo fay fe nyaali buli holi tindiwde club ngaji won kebudu so ngabbi di feddinde no dita AS ko bamako kanya AS Douane kanya feddinde no dita kasnde seware li lamu motti holi tindiwit won pelle jippide du fa hande nyaali buli feddinde no dita AS B kanya CS ka fa jottude am mama hira AC de kati kanya feddinde no dita AS performance de Calaban e feddinde no dita AS Sabana de Mopti Avenir club Tombouctou
di woni jippide
non wori
baro min milen acirani kabaruji di hande
non wori awo fay fay nyaali buli holli tidido so boggu weli tan do yoni bilen dido kabaruji fuddi kebete do bembe meden andi to fa hande su kabe fadbe jaha fi nokku yewtere de be hertana noddirten tous o grembe en jaha fa do hayre badla buli